famoɗo e garkan eɗen goni assey lasso e tati lewru juin tan du ujunaɗiɗi e lasso e ɗiɗi nani habaruji sukaɓe matorɗe studio kala goddanto e fulfulde gueƴƴire humoni hokka on habaruji o aissa modde mudde abdoul mouni foof mo abdoul
jamni walla kay aissa habaruji ɗi e gaddanɗen asawe o enda hettinantoɓe en
nder habaruji ɗiɗi hannani en puɗɗo e ton enda agada stupaɗe waddude filla tewteur bak koye tan du ujunaɗiɗi e lasso e ɗiɗi ko heeɓi saɗormaji nder mum nder yewtere pindol meɗen men gaɗa ɗum ɗo enda ñamay tomen pe waddude filla yiɗuɓe boomi hana wakkati men kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw altine sappo e jeetati leyre juin tan du ujunaɗiɗi e lasso e ɗiɗi ɗo enda leydi niger ɗum fuɗɗi tewteur bak waɗoɓe tewteur ɓeni kamɓe ujunaji capanɗe jeetato e jeego e keme jeetato e ko deki nokkuje tewteur keme ɗiɗi e ɗiɗi itta nder kappa kuula leydi niger
nde en daari ɗum fa hande nder jury numéro 2 nder huɓere ñamede endenni ko watta cukaɓe janngoɓe kan en keme joyo goni natuɓe tewteur bak hitani hikkadi enɗen ɗum fuɗu ɗum fuɗɗiri no hiɗira en kettino ko rukayatu abdourahmane waddani en ko firtaɗen ngal fulfulde
no ɓe nimɓe keme joyo hitande hikka nde ko woni no waɗa tewtewru nder CEG 25 mo galle ñamey yeru no professeur Kadir Aboubacar ardiɗo nokkure to ndu tewtewru wo no waɗa o wi fuu sigilama fa woɗi
illa min puɗɗi iɗum ɗo iɗum yehira no wuɗiri ko watta to guykale gaɗum nder tewtewru du enden no ɗum tokkira nder tewtewru du fuu min gatti jangge illa ñaloma arano yeeso janngoɓe ɓe enden
tewtoɓe wurtiɓe caggal leereji nayi ko wite jande philosophie to Omar o wi hunde noon ko o tawi hoyi sanne
filo luga jande mum kam min gaɗi miɗo woodi du tammude heɓude ɗerol bak anglais kandu mi suɓi
abdou may moussa gaɗuɗo jande dow fi andal mburdal nimɓe o wi'i kam o wattano
ko ɓuri hulƴinde janngoɓe nder tewtewru kam woni jande hisabu pc e svt min keɓa ɗereji amin
banniraw nder jury numéro 2 ton e nder huɓere agades nder tewtewru bak hitane hikka du endan ni janngoɓe nayo itta nder mayru goto du no junngo policiɓe
aysa en joɗo dow lawol gotol gol endan ni gan tewtewru bak hitane hikkade en ton endan maraɗi lycée technique tan du na ko ɗum hoƴiti tewtewru ɗerol jande francire de endan ni en kettino ko professeur tarno mamma ardiɗo no kuure tewtewru hitane hikkade endan ni ko bak o endan haali dow saɗormaji giaɗi ko mohamed mamma waddi firtaɗen ngal fulfulde
hana guyka anda kan ɗon no saɗarma noon keɓaɗo ko rafi sigilaki lobbi ko tewtewru talkuru bak gandi no handi kaldal waɗe hakkunde hooreɓe kawjiɓe filla tewtewru du wattako jirigo o waɗa tewtewru ɗum feere ko hana gere no waɗu ɗum no na komin darni tewtewru ɗum himɓe halsiyano ɗon minen ɗon jeeɓa portable uji sukaɓe
aysa ɗum waɗi hannden wakkati duni fa hannden ko sukaɓe ummatore huɓere zenderde enden ni naati yeru yeruji kulle cottinoji hakkillo
nonnoon bannira huunde noon ko suuli himɓe sanne min kettino ko zara boukar waddi ko ɗum firtiɗenngal fulfulde
nder wuro zender jarol kulle bonɗe no woni no ɓeydoro ko ɓiɓɓe rewɓe jaranta ɗum nde ni iɓe goodi saɗarma ngam ɗum ɓuyta sunu ɓernde maɓɓe
goonga dalilaji kewɗi no gatta himɓe jara yeru yeruji bonɗi amma min ni seyde mi yari komi nana pewol dow ɓerne
am
miɗo yiɗi accude amma mi wawta seyni mi yarirta seɗɗa seɗɗa faami
accaa
gonduɗo andal dow fi gurnan ɓi adama o wi dalilaji ko wonno watta ɓiɓɓe rewɓe nder jarol kulle bonɗe no nder mum ɓiɗɗam bonɗaku he durwo gongo no waɗe ngam durwida jarol kulle bonɗe ɗe gala no keɓa ɓantari nder leydi niger
de birdi suka illa nder ɓaade wooɗay to irɗum he bandum fuu rimatana ko wattoytaɓe nder pelle bonɗe ɗe endal koɓe goni iɓe gaɗa hannden ɗum du hana gacce maɓɓe noon kamɓe tan gacce jama aare leydi fuu no misali gomnati ngam kan woni wala no durwa ko watta ɗum acca goonga e goonga nannol yeru yeruji bonɗi ɗi endal nder leydi
puɗɗol jeyaki no wakkati nde joomum wala sembe ko famata ko wooɗe ko wooɗa
bannira jonkuma wakkati yewtere pindol meɗen noon jewton en bluson ɗo nder huɓere ñamay gannalde ekkintinoɓe e waroɓe ekkitoɓe endan bi'i ko alimum kayla waddi ko ɗum firtiɗenngal fulfulde
sukaɓe ummatore ɓe ɓangere cité fisal hadde centre verte de gallu ñamay eɓe giɗi bomi to ɓe cingi fedde bomi sofiane amadou jibbo kanko woni ekkitowo bomi nder fedde den kanko do woni desowo ceede fedde den
ɗum tawa kena darjinde bomi ɗo nder leydi meɗen niger gam komin ji nder leyɗe
e yasin dem hewbe ngunda mu en le bomi ngonno gada dum bomi hunde non ko woni der yonkiam
be puddirana himbe nayo handen be godi gombe no ekkito fa no gay Cheikh Burayma horejo feddeden nani fama ka o hokki
nami nos idées en œuvre
mingo lirana e komin kisi e singude fedde amin ko bomi e fuddo deno dun tido ni min seko Allah Allah e bawde komin gattine hande min buri ko watta nimbe laso
dépasse les 20
gombe no ekkito bomi ko gatti yeso woni e gada gurna mabbe dow ko welibe Hawwa Isaka e Musa Mamman ekkiti tobe no
la danse tema
bomi hunde non ko tawale yonki am illa ko mi do fambi gam me bay lawol wadi kondeni mi wari do wana hano bander kore ji am tawamini wodi mi dana latade nyengi do der filla bomi
nyanne fu imi abe der tele na der rezo sosio ebe bama mimma imi di minata der mabbe idu welikan nino
sukabe ummatore nobe goni ibe miijira ko bomi no huune ko weltare idun wayi waddani nyanyudo cede der golle de
Aisa har godar to biyo jonnul balli hande ni se kutti noden ko Habibu Garbo watti tutare tangal
fi fi jolleede adunaaru ko dogga dado dira goddo na wada to endal leedi America bi leedi Niger bi etedo Amina Seyni o doggi doggudu ko metereji kame didi illu subaka hande maunde on o warana nayako har kondata filla latol baldu Mohamed Sisse bi leedi Maroc kan woni ko wada burdo nyenyude der latol bal leedi Africa o barjamam chagal dubu jinaaji didi e sappo e jeenay bi leedi Senegal bi etedo Sadio Mane de heboyno barjari ko balure kange o andado der leede Yasin Sane artonata filla latol bal der fedde Bayern Munich kanju madi ko Sadio Mane e bibbe leede Senegal hewbe barjama e kintino bi etedo Aliou Cissé Pap Matar Sall Ousmane Sako kanju madi ko Senegal lati fadde burnde farlatal
do men kan tane habruji amen kuska mator metti ketnaake on ketti men do ngide ketnaako habruji on dola rtt majjon jobata budi bagot say jangu de on kiyari